Hey, yo, I'm Selaman. Where's Nigo? Pewise connection. Keep it raw, babe.
Mutima wange itiviva sowo mekukiwa meje atacho nakose nambari kosai wari kuringira sinari kucherekwa chenari kwikonsola na kila nachofanya nalo kama kende kiati nina chichanganya kaskazini na kusini nanga ikasapa vyangu kumbe umesha kwenda. Maskini ni mbaya, inafanya mina kosa ura.
Saikari
Demilo mpenda, wamekusha mimnia.
Umutima wange, unataka upasuki kukukuwaza wewe. Usinifanye kama pela, maso gange, ndo unione.
Utani sababesha maradhi ya rola. Nakitakiwa pasikuwa na huru. Tusiwe kama vile sede na soso. Chowana wangu watantia huru.
G Brown.